السلام ku baad anagu hadalka in badiyana may boortan mahadnagay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wasiirkana saaxiibkay marna may leeyahay wasiirkana wasiirka cadaalada wasiir John yang mahadnagay asaaskan iyo isku lahayn u si madaxweynaha ciidada may leeyahay sunka ka mahadnagaan walqabadki Koonfur Galbeed iyo kumida tagee kala taabado koro oo la tilmaamo koro may kala doon mahadnagay dadka isxilqaamiyoona may leeyahay geedka bilaaween bismidii maxkamadda bilaaween yeyoona aan mahadnagay kulli may leeyahay markii amaan la jeediyay ku bacda lanka markii wax lagu qaado horta wal amaanay leeyahay saaxiibkay isneegi amaanay emeel nin baa ma laway markii hoobla ka amaanay hadii may buu wali galanta ka haydi tii markii insha Allah maadaama aan ha ku jeedo hudur ha ku jeedo waajibni ii atantiyan may leeyahay galan ku jeeyay laakiin ana shileeda ilay ma tiima hoggaamiyay tiima ee la jar wasaaradda amniga may baana hadii tiradii aan seen sheegay tuman qof ku soo tuman kaano qof anaga magaasho ka hadalow anaga may leeyahay soo hormuud soo ana aha yoona u liin dhiib badan may ba insha Allah aniina rajeeyay intii yoona may leeyahay soo contribution ku jeeyay sidan maxkamadiyo oo may leeyahay soo madaxweynaha iyo wasiir John oo bilaaweno may leeyahay soo hormuud iyo kanagade marka uu nin may balan qaadane wasaaradda amniga tumkaano qof ku soona sodon kiish oo shamiinde ah iyo may leeyahay sanka deegana maxkamada bilaaw faylo may leeyahay may barajeena walkala ku badan nasiira jeena insha Allah dadkii kale duna saaxiibogana anaka wacyi galiyana anti may leeyahay deegaanadiyo oo Koonfur Galbeed ku mid ah caasimadda gobolka Bakool anti may leeyahay maxkamadiyo galan ku jeesidana oo sidanka dhaqsiya badan la ka dhisa.